Guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha ee ku sugan magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka gobolkaasi Bakool. Guddiga ayaa odayaasha dhaqanka ugu warbixiyay nidaamka uu u shaqeynayo guddiga iyo sida bulshadu ugu diyaar garoobeen doorashada, isla markaana odayaasha dhaqanka ugu baaqay in ay doorkooda ka qaataan wacyigelinta bulshada ee ku aadan in ay qaataan kaarka codbixinta. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee kasoo qayb galay kulanka, iyagoo sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan qabsoomidda doorashada qofka iyo codka ah.
Soomaalida gabbo qabna hadhoo waayana eeriyeeda hadhoo waayana mari lami hadhoo waayana ani wayna nin sheegay lan welba oo maarna kaarna siow lanki kaarkaas qaadada na hadhow waanu doorado koro usuunu doorado koro lankaasoo soomaali ah oo gobolkanka nool ama degmanka nool ani maarna dadkaas dabo geega maarna oo kugu gal koriin wani galeena nin sheegay lanki doorashadaas oo maarna doangelintaas mas eeda kaarkaas an qaadan oo aan kugu galno hadhow inuu si dadan eedan hata furunto hata isdiiwaangeliye hata kooye oga oona naari wali la isku ogolaaday maa la heer degmiyo heer gobolba anti goobo badan furi doono ani meel badan na iska kooyi doono ani diiwaangelinta muddadii lanka taalgaali socdo doonta haddii uuna ana reer Bakool golihii malaagadii mase dadweynihii mase shacabkii mase dowladdii laakiin dugu rooyi ana wali hadhoo ayane nidaamana nidaamkii kooy hadhoo ayane
diiwaangelintii hadhoo ayne iska ogolaanay lahad aragtay adoo ku gabama jar biniaadinka walsheegasha badanyi anti hata intan iska kooyti sadax ramoon dareere lislibeeldakay lislimiri nuuri mayn aragnay inii waalfaynlayin wal hata aragtay goobtu hore aragnay mee laakiin dowlido kale ka dheegani meel hebelaytasa aragtay ku dareerta doorasho ku dareerta qodi qof ku dareer geega doorashidan dareere meelugaasa ka dheegi jarnay hata madan aragtay onuu babanni kooyti maha walhanoodaaye waa natan aragtay ama dheerba faylahayo
guddiga doorashooyinka yaadan kooy oo diiwaangelin wadu wali iri sheegnay iska fahamnay raalliga musaakirnagane eeda halloo ayaan
dhammaan bulshada oo gobolka Bakool wali lahaa waqtigii qaadada isdiiwaangeliye lanka baasan doorada malaagahanay holi irgiyaa holi haddii wali kale oo meelanka jarnaysa mar walba aad sheegado jarteen
guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha ayaa ku howlan dardargelinta qabsoomidda doorashada qofka iyo codka ah ee lagu wado in ay ka dhacdo gudaha Soomaaliya.